sipera nsia ufite ubutumwa ashize imizi mbona hinduka n'ukuri kide yararimbye tansiyo yasamutse n'ukuri umutabare kuko nawe nawe ubamubaza warika nawe ati sipera nsia ubamubaza wababara nawe ati sipera nsia kideyowe hariwe kideyararimbye kideyowe n'undi utaraducika kideyowe hariwe kideyararimbye kideyowe n'undi utaraducika Siperansia bamubaza wababara nawe ati siperansia kideyowe hariwe kideyararimbye kideyowe n'undi utaraducika